Loko swilo swi tika maAfrika-Dzonga va yima kun'we, kombisa xivindzi na tintswalo ta wena hi ku seketela vanhu lava va hanyaka na vutsoniwa va pfumalaka hi Casual Day leyi hi ravuntlhanu ra 3 September. Switikara swa Casual Day na ti-wristband swa kumeka hi minyikelo ya 20 rand ntsena eka ti-NGO leti ngheneleke, minhlangano, swikolo xikan'we na vaxavisi lava hlawuriweke ku katsa Alpha Farm, Jet, Toys R Us, Baby R Us, Gem Clothing, The Hub na loot.co.za etikweni hinkwaro. Lembe leri u nga tlhela u kuma xitikara xa digital xa Casual Day eka internet. Endela casualday.co.za.